Oze.
Utaona hiyo yama
Saldido.
Ngozi inabadilika. Na minisha mpata wangu wa maisha. Tu ya sifanya tu wachani. My daddy, usiniache.
Mkibonga shut up and call my number. Nambie unanipenda wasikie. Tunavopendana milele daima.
Sijui kama unapenda goodbye. Oh my lady. Sijui kama unapenda goodbye. Mimi sipendi hata kukumisi. Napenda tu kukukisi. Sitakuwa nawe hata wakitisi. Cause you're my princess.
It's only you that I think of. You that I dream of. No other person.
Baby we kanyaga. Kama jaro uchafu we kanyaga. Fitina mikosi we kanyaga.
Kanyaga mama.
Wanaongoja tu wachane wekanyaga. Wanaomba mabaya wekanyaga. Wanaokesha kwa waganga wekanyaga. Kanyaga mama.
Wacha wangu baby baby Dolly. Twende kwenye maji maji boti. Twende tukaogele. Waone mama. Mgongo unikumate. Wacha waone mama. Vige buzu kwa fitina. Wacha waone mama. Inawachoma baby. Choma sana. Inawachoma sheri. Mapenzi.
It's only you that I think of. You that I dream of. No other person. Baby we kanyaga. Kama jaro uchafu we kanyaga. Fitina mikosi we kanyaga.
Kanyaga mama.
Wanaongoja tu wachane we kanyaga. Wanaomba mabaya we kanyaga. Wanaokesha kwa waganga we kanyaga. Kanyaga mama. You and I will live forever.
Life.